ɗo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bar sappo e ɗiɗi lewru juin jeena yamde sokkido studio tamani miɗen tawale maison de la presse ɗo Pamoko ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo yumoro e galo wayde jam e jeegeɗo ko wondi heɓude sembe le wuddu leydi ndi ɗum laatiki sababu so yimɓele ujunaji joppi nokkule muɗen sukaɓe an hakkude mabɓe wattu joni wongonɓe le ngallure mottinde kaña ɓadale muɗum fedde UNICEF nan wondi fiide dow hen dabare jella ɓeɗo sukaɓe an keɓa janggude toon. Caggal ko oɗo bonanda waɗi nokku noddirteɗo sobanu le wuddu leydi meɗen ndi laamu Bagnagara commune sangaɓe kolliti wiide kanko Boubou Cissé wonno toon keño Ibrahima Boubacar Keita do an domta le oɗo nokku ñalawma hannden o jamare wonde toon de sa ƴeewi ɗum en tan a tawi guikke fo voilà ko keddiri ñalawma hannden o. Ñalawma keƴƴenaɗo kabaru ɓatakiji kañe tarikiji ɗum yambinama keñe le leydi meɗen ndi hono ɗeɗo kuɓɓe kani hay birede o garan famtade ɗum e journal ngal ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beetandi ndi bisimilla moɗon e heɗade. Wayde jam e deƴeɗan yahatan heɓa sembe le wuddu leydi ndi le majjunu basiji gonduɗe wadde hakkunde jalleni gonɗi toon ɗi ɗum laatiki sababu so yimɓele kewɓe joppi nokkule muɗen wattu joni o ngallure mottinde kañe ɓadale muɗum ɓe mbi ko yahata galleji ko ɓuuri galleji ujunere jaati kañi en mata toon ɓe peccale nokkule nogay e go'o wattu joni o sukaɓe an hakkunde mabɓe sukaɓe wonɓe toon ɓe fedde UNICEF nden wondi fiddo hen dabareji yalla ɓeɗo sukaɓe an keɓa jangga fa keɓen famtata keɗɗen Ousmane Dikko.
Ɗo eɗe janginirde sukaɓe e guɓe gengaji mumen wonde le wuuro Saare ma ɗo hakkude muɗum ngallude sewara nde o kiloji seeɗa tan noon le oɗo karasi goto sukaɓeɓe duuɓi tati yaade sappo e tati ana gondi e ɓeydorade faamu jande kañum e bindi Térése Deno o janggino keɗɗana ko o sefi hen.
Sukaɓe ɓe jeehay école abad ndenno yo premiére année e juuɗe noon ɓe fu jande goto ɓe gaɗata ɓe gara altinere wonde alkamisare 8h
Adama Menta yettike nokku Saare ma nde wattu lewru avril ƴaɓɓindu omo wondi e saaraɓe makko e wi makko nde ɗo janginirde ana faaboɓe ekkitade jande e bindi keɗɗana ko o sefi.
Walano école kundu ɗo mi ekkintinama jangude e windude kundu miɗo remani
e wi gollirde yirwere neɗɗaku sukaɓe ujunaji nayyi e temedere capanɗe jetto e go on woni wonɓe leyɗeɗo d'accorde e guɓe gengaji mumen mottiɗo e leyɓen noon le temedere fu joyon ana e jande l'école feedo e oɗo kabaru noon laamiɓe région o darni nokkuje ekkitorɗe jande leyɗeɗo nokkuje. Boubacar Diallo hoorejo daraniɗo kabaru ndenago neɗɗa ku le gollirde yirwere hinne yurmen muttinde wonko sefi keɗoɗen ɗum
sukaɓe ɓe iwi suudu janginirɗe wala toon joni académie jaati joɗinama kambar on ɓami janginoɓe joni sukaɓe ɗe centre yokaji français kan waɗete ɗe goɗɗi duna français kañi arab waɗete
nokkuje ɗo ɓeɗo e guɓe gengaji mumen puɗɗi tutede ley ngallude mottinde ile lewru avril ƴaɓɓindu ndu hannden yo nokkuje noga e goho gonɗe motti barbe fatoma sokura Saarema fawarde etti goni jaɓɓi ɗe ko yata ujunaji jeegon neɗɗo e temedere jeɗɗo e capanɗe nayo e jeɗɗon ana hawra ko ɓadato e galleji ujunere e temedere e capanɗe jetti e joyyi.
Sikiraɓe so gabbirdo bemal ame ande ngal oɗon mbawi neltir toon mijoji moɗon no noddimin dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Kanko hoorejo leydi ndo Ibrahima Boubacar Keita omo domta ñalawma hande o nokku noddirteɗo sobano ɗum won to bonandaji ɗi gadduno jamma altinere ƴaɓɓinoon nde hollitinde wiide wattu joni yuɓɓo yinɗe o jeddi ana gondi e wadde ley hen keñen kanko ɗum woni hoorejo ministre en ɓe Boubou Cissé don wonno le oɗo nokku Ousmane Dikko.
Premier ministre yeeyi keña le wuuro sobanu ɗo masiɓe makko waɗi ñande alande Boubou Cissé waɗi ngo dawol fa duwano galleji ɓe torraji hewti fa warde du e joƴinde hakkillo ɓe wonkijiɓe en cotti ko heɓa e nanɗe noon kanko hoore makko o taykitike ɓeydugol doole dabare ndenagu leygo wuuro commune sanga boyi wonki tan heddi e wiseede en buguji cumama civilien heddi ɓeele jayngu nge fawarde e daabaji fuu ana jiye ɓe wonkijimu en cottibe ana gondi e kulol mangol fa hande du won yoge majjube be jita ka tafen dun o wandana adadu bonandaji ana certi gotnaabe ton kolliti ana bado chapan jena en jeyon be wonkijum en heddi hen gouverneur region holliti yo chapan tata en jeyon wonkijum en keddi le ko haali nyande altinere nde tagal premier ministre onon kanaka leedi mali ibrahim bokar keita mo wala leedi me e wattu mo kamasibe wadi ana hani yottaade le godo wuro ko warata
hollitindi wi o do bonanda wakkande mo wadde kanko hore jiminisir o kay ko yehi ton ko wi yo yimbeele chapantoto e njom keddi le hen sukabe noga e nayom an hakkunde be do yimbeele ka miccite de wiido wotnaabe gombe to sangato ko li tiwi heddib le hen be yo chapande janyom e njoyom wotto jono yubbo yimbe o kay fa hande gal gadaro heba ka fa laba hollitindi wi heddibe hen be kewi yolando yurmobe yafobe hollitindi wi wotto jono journaliste wonbe le leedi nan gondi e famminede hono kabaru wol tagol wotto worri le majjun kawrtal wadi alkamisar jabbe non de do bomo ko do fa ande mabbe deno dido golleji worri Ousmane Diko
gal battondir al hakkilaji fa bato yottinobe kabaruji be dorade ande fa pammine jamaaje de Ibrahim Jongoni Kulbali hore de rejo yottinobe kabaruji bangal hawalu erwere juninde wonko sefikere den dum
on est au centre
mi dele wuddu martin gollo kabaru do kulleji bondi do wailtere wattu kanyi kulleji kewbi min jangi dun ana wara dubi noga joni dun latike sababu ande ko wadete le 15e de l'environnement dun woni yontere hawalu
so durable d'été
darani be yottingol kabaru heedi mu endu ana ngikani beda de famu do kabaruji hawalu tagal obatu kedana ko be cefi
ana hani anden dabareji denoji hawalu heddi famin golo miden hasingini baligu fa botobe kanyi lamu dun
de l'état
obatu nyalande hurnde yo batte yambere noga berde panda nyalade sappo joyi jambintede heedi hawalu de ministre hawalu leedme e yirwere juninde darani
hollitinde wiidi nyaloma keñenaade kabar batte akiji kanye dum won tarikiji dum yambinama keñen leedi meden di be mbi bataki burdo fu hindude bindiraado e dengal francin kore yo wadi hitane 1855 dum won nokku no dirteedo medine dum won do yimbele kolon en be adino dakar fu arande wakande dum garano fa mar leedi ndi wattu jono dum won kanko commune do kabar dido golleji directeur commune do kabar do batakiji kanye do lete kide de marete holliti dabre jan gonde do hen fa kudde kidde de fu kaybe kede mo konko nodde seydou jabate ko mo sifi do hen do foccitam Ousmane Diko
l'archive la plus ancienne
sal koro burndu fu boyde le gollerde archive nationale mali do yo windande federbe gonnodo medine sabede margal yo medine fuddiri de windande yo ila hitande ujunere temede jetti chapane joyi e joyi hollitoro hono fu be kani lamarade nokuje de be garata marde de kayre buri fu boyde yimbe na mallondira archive kany e manuscrit binde arabian kore hedi gamenga yo ila hitande ujunere temede tati ujunere temede fa warde nere temere joyi edi godi handen do gawo tumbutu jenne e ja yo bindande godi de ila tuba ko warali handen kabaru archive non burdi fu boyde yodi wattu margal tuba ko di edi korsi hedi goto fu hedi leedi fuudu ana walla andande ko jabbi jogal ko wanda ana yafina golle lamibe ana nanadu jawdi
c'est également un gain d'argent
ko batto ujunaji temede jago million dum woni bi adama kanyen gol ko nyamoobe hono yimbeele nyamoobe hono kudde be kollitiwi dum woni kudde de gana labude le leedi le be do yimbeele fuddube bi sappo sabami goto a tawan nyewu jan ba yottaade dum no fedde no dirtede OMS de kay hollitiri wi do wakande be gonno yambinde de do yamberle adnaar ndu fuddo bomo ko do jamarde no huli sanne hono kabaru kudde tunude nyamatede worri sanne kede no ko bomo konko be ci fido hendo foccitan Ousmane Diko
selon moi
yakilamka nyamduji ciotetedi dama janginirde e ciudi dogotoroidi ngana cenidi sabede so a jeewidi tan edi ciawla buubi saatu fu fay wela yide an hokkadu nyaw hoto di nyamduji durata me anda kame nyamandi wala no men gada hewbe e sottobe di nyamduji du ana tunni mido yidi lamido kayba heedi janginirde fu ila mi duubi sappe joyi mido sotta di nyamduddi nyamduji fay so gollobe ana paabo men min hore kaybata defu majji famen tabo cenanda edun nafa sottobe e sodo fu men uddan nyamdiji amen di men ciotata di sabede sodi tunni di dokkan sukabe deedi nawoji yo buruje sottobe men cuboto dina lennade sella so tewdu yo nona kanon
c'est pareil pour la viande
studio
tamani yo faba laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Grabe e lutni le réseau ngaji to wotto nangiri en juude jaati hollitindi dido kabaruji tan keb ton hokkede ton nokku no dirtel yoro sobe mbi cioggu pom de terre fa jottoda jaba dum fuudu ngabbi ton pom de terre ko wonno sotte ton bu chapan de joy dum yehi fa wattu jona chapan de jeddi cfa jaba kilo ko wonno sotte ton bu chapan de dum yehi chapan de joy nyaloma hande no dum won kambe jagoto be kabe ko litti wiide kudde ngaddide ton de jaati wonde buitaade seguru en garan timminiren do yoro sodo yilarano wonde wadde ton fa pammina jamarnde nyawuji kebe teddi li lende wattu jono irum wonde wadde nokku non dotte yoro sole region sikaso on hala nyaw sida kanya ko nande mudum fu hala ma ton lanni o do golli o fedde o indi sende no dotte azur do tugorgal inef pa secrab do katel beta hande do kabaruji meede limi joti on sanne hedade hejo jamen ka fande kedde hedade honno andir on do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.